like your cooking, tamu sana. Sweet like your soothing, I'm going to die. Kwenye dimbwi sijiwezi, nimezama. Mikorazon, my baby banana. Penzi hulifichi, kama ni sindano itachoma. Misi ya miliki, ata wakaniroge kigoma. Ukiugusa mwili wangu, nashituka moyoba. Penzi wangu, nishike sije nikaba. Kama mvua na mawingu, kama mwezi na anga. Sina jambo, kwa jinsi umeni kama ta. Tina usinipenge kiduchu.
Sugar, sugar, sugar.
My life is nothing without you.
Sugar, sugar, sugar.
Tina usinipenge kiduchu.
Sugar, sugar, sugar.
My life is nothing without you.
Sugar, sugar, sugar.
Chagua mwenyewe ntakula ndo nile, ama nile ndo ntakula. Najisevia manyama nyama, utamu utamu. Naona raha mie, unavyo nipeleka puta. Makodinda mako stamina, yani show, show. Naona raha mie, unavyo shusha kwenye tuta mama. Makodinda mako stamina, yani so, so. Umeniweza niwe kanizike, kanizike. Umeniweza ukiugusa mwili wangu, unashituka moyoba. Baby wangu, nishika nisije nikapa. Tena usinipege kiduchu.
Sugar, sugar, sugar.
My life is nothing without you.
Sugar, sugar, sugar.
Tena usinipege kiduchu.
Sugar, sugar, sugar.
My life is nothing without you.
Sugar, sugar, sugar.
Baba, baba, baba.
Mungo, genius.